Ne çıkardın? Mkinipokonya uyu si wafichi nafanya fujo. Kipindi watu wananiona mzigo, ndo kipindi ye alinitunuku mzigo. So mkimchukua uyu si wafichi naluka judo. Mwingine kama huyu hakuna, ukibisha nenda ukagugo. Wakumzidi baby wangu simuni, mtu anaona mpaka siku za usoni. Zambiana toki mwangalia majoni, ena kifa kifo cha mende anenda peponi. Oh na na, kama utani nimempata he, yuko ndani na tangaza.
Tangazo, tangazo, nimempata wa kwangu, wa kuishi na ye, nitazika na ye.
Tangazo,
tangazo, tangazo, nimempata wa kwangu, wa kuishi na ye, nitazika na ye.
Tangazo, oh mama mama, oh na 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 na, oh, 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 ah, kwa kebetri lo nimezima, nimependa nimezama mazima. Ulefu gani misijui kina, kila nikipima. Mwezenu na enjoy, I'm the winner. Napata breakfast hadi dinner. Michezo flani ya kiutu zima, mwezenu jeuri sina. Yes I don't need somebody. Mina yetu metoka mbali, mkitubwa tuwa masayari. Mina ye, yes we don't need nobody. Mina yetu nadalika kidali, kifo cha mendeki chali chali. Mina ye, kama utani nimempata, yeah, yeah. Yuko ndani